Double Six.
Katamba wa sipai, I never seen before. Mani aje ni jidai. Sweetie, nimesizi niko hai. Penzi lako tamu hivyo, linalewesha kakivai. Wana nisimanga na kula na jilamba. Eti ni oshamba, sio mapenzi. Ah, kama penzi linge kwa chumba, ninge limenya kama jenza. Walisema hayawi, yamekuwa. Mimi na wewe, do forever. Aya, forever, 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 do forever, forever.
Slicer. Music.